tiɗallaji mawɗi wondi e matede ñalawma hannden o caggal ko coggu ñamduji ɗi wondi e ngabbude le nokkule kewɗe e lumoji ɗi hewɓe ka kolliti wiide ilo fuɗɗi jeey coggu ñamri an tiɗirani
cakuru tigaji yeefa ujunaji sappo e goho cakuru ñebbe ujunaji sappo e tati kulle ñamdere kewɗe ana ɓutili lumo watti joni kilo ñebbe ko cottete aran temedde ɗiɗi ñolman hannden ana cotte temedere capanɗe joyyi ga ɗu e tawede fo client hewɓe holliti heɓata ɗum
rewɓe lo wonɓe nokkunodirte ɗo yam fo ila kañi ñono mati ɗiɗo tiɗallaji sanne
kilo ñebbe temedde ɗiɗi ɓiɓɓe leɗɗe nannal muɗum fattade tebbiji ɗu ana tiiɗi heɓede le lumo yam fo ila ga so wona famu yaaha genndi bamako mi sooda ɗe kulle nannal muɗum maaro kilo goto hannde to amen bo temdere no sabi kettal gabbe fuɗɗigen watti joni coggu o ɗo jippigen seeɗan
fa ƴewte ɗiɗo tiɗallaji no worri kabaruji ñi uddu keɓe dow hen feddine nodirte systéme d' alerte précoce alimentaire holliti wiide ana wondi e waddi do hen imma daraji fa fama nokkule ɗo tiɗallaji kasaraji kammu yetti kañum ko nandi e muɗum kajali koyte o goto e gollole fedde sappo nde keɗɗen komo sifi dow hen
le 16 novembre
ɓamde sappo e jeegon lewru novembre mat alhaaliji tiɗɗi leydin san nokkuji kewɗi an toon ko laafa ñamiri jamana ana tampi toon sanne mi warama fiya dabiriji yalla ɓeey yimɓeɓe bonalaji jank hewti ana heɓine kulleji ko ñamata e nannal muɗum
nutritionnel
no ɗiɗo tiɗalaji worrino laamu holliti wiide ana wondi e wadde immadraji fa sakko yoga e torraji ko yaata toonuji ujunayi ɗiɗi maaro hokka yimɓeele ɓe kasaraji kammu yetti bamako kayi sigaso segu motti kañe kuthala ridwan ag mouhammedoun ministre kumiɗo kabaru haɓude e heyɗirle leydi meɗen ndi keɗɗen komo sifi dow hen
ɗi kabaruji hollitaɗe fo ana naato saabe hannden mi maata wi tiɗala ñamiri anne leydi mallin e maggal muɗum fo gaali dabiri amin fiyaɗin commissaire à la sécurité alimentaire wara fabro jamani ko yaata tolngaji ujunaji nooga e ɗiɗi ñamiri e nannal muɗum ko wartajaɗele commileŋaji ɗe fo leyhine hitane ujunaji ɗiɗi e nooga e nayyi
immadaraji goɗɗi kasana wondi e wadde fa faabo yimɓele ɓe ngala keɓe sanne le majjum ɓe kollitiwde yaafinde ñamri ana wondi e wadde ɗo bomako ɗo
ɓe faabiki amen sanne ɗum naati saabi hannde jaati suka amen heɓi ko ñamata tiɗalaji amen ɗo ɓuytigen meɗa yeelo ɗum jokkina fa hannden mi wari mi ɓami gueɗi amen balleku mi weltigen fa wala seeɗan mi heeɓi nu cakuru temeɗe jeegon ujunaji sappo ɗiɗi ɓe cottata ɗum no aran gam ñolman ɓe hokkande ujunaji jeegon sukaɓe ɗan ɓe ñama fa haara ɗe balle mi weltigen fa wala seeɗan
le demal hitan 2024-2025 ko ɓuri toonuji million sappo e goho ñamri anni remede le leydi meɗen ndi ka oɗo alkadara hoolaka yallana heɓe dow no anaruji ɗi gondi tampinirde yimɓele remoɓe